haatanna London. Waxaa magaalada London lagu soo gebagabeeyey shalay shirweynihii iskaashiga waxbarashada. Intii uu shirku socday waxaa lagu yaboohay lacag gaaraysa 5 bilyan oo gini oo lagu caawinayo horumarinta waxbarashada 9 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Shirweynihii caalamiga ahaa ee iskaashiga waxbarashada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada London. Shirkan oo loo soo gaabiyo G B E ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaal ka socda dunida. Shirka ayaa sanadkan dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo daneeyayaasha waxbarashada. Shirka oo 2 maalin socday ayaa lagaga dhawaaqay lacag 5 bilyan oo gini ah oo la doonayo in wax lagaga qabto dalalka ay waxbarashadoodu hoosayso 5 sano ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa shirka kaga dhawaaqay yabooha.
We want to raise $4 billion at this summit this week. And that is of course the lion's share of the $5 billion of funding that the GPE needs over the next 5 years to hit these crucial targets.
Hay-adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada ee GBE ayaa gebi ahaanba lagama maarmaan u aragtaa in la gaaro yoolka sida aan horeyba u sheegay oo ah in la caawiyo dalalkaas. Inaan gaarno yoolkan ayaa ah mid muhiima. GBE ayaa lafdhabar u ah hawsha noo taalla iyo inaan waxbarashada la gaarsiiyo wadamada adduunka ee baahida u qaba. Waxaan doonaynaa inaan ku yaboohno 4 bilyan inta shirka uu socdo si loo gaaro 5 bilyan oo ah lacagaha loo qorsheeyey in lagu taageero waxbarashada dalalkaas si loo gaaro bartilmaameedyada muhiimka ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isna shirka ka hadlay ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda waxbarashada in ay tahay in dhalinyarada ay u horseedeyso inay la yimaadaan wax soo saar iyo hal abuur.
Will drive their creativity, productivity, and result in a lifetime of learning.
Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay duruufaha adag ee haysta caruurta Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada iyadoo ay u dheer tahay weerarada argagixisada. Lacagaha la yaboohay ayaa lagu caawinayaa waxbarashada caruur gaaraysa 107 milyan oo ku nool 9 dal oo dunida ah oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.